tababarkan la ka gebgabay magaalada BW Liberal ka barada intuu soo dareeray kobcinta ku qaybgalka kumid nagashada iyo helitaanka adeegyada dadka la takoorow iyo sidii bulshada lan siin lahay wacyigelin islamarkaana hay-adaha dowladda lan ka dhiirigelin lahaa in dadka si siman u helaan adeegyada dowladda iyo biyaasa dadka lan awood sheegda iyo hankalaba intuu soo dareeray tababarkii waliba ku faa'iideystay ururada bulshada raidka odayaalka dhaqanka iyo dadka bogtaalee ka dhaqan magaalada BW welina qaban qaabaday hay-adda SASMO iyo maamulka gobolka Baya gaasmaha hay-adda SASMO Muxiyuddin Daawud Isxaaq oo kulanka hiritaanka ku hadalaya sharci ujeedada lan qabaday tababarkan si bulshada lan siiya wacyigelin bilaaran ah
hay-adda SASMO yaa wali aan qareemase ama on doodase on ululeeyse in arimo dadka la ka tir badanya minority-ga dadka lan kasow iyo dadka la takuurow lilidow en runti seminarkan yaa wali baan ka tala galnay intii bulshada qaybasho shal gedisan una aan qobana wali kamid oday dhaqameedyada oo ama malaaqiyada qaar ururada bulshada dadka socda ee IDB-yada oo minority-ga intaas iyo aan ka tala galnay en sudu runta walaa seminaarkun ka saabsanya iyo wali ayaa in walaagun lan kasaw human rights waa xuquuqda aadanaha
gudoomiye ku-xigeenka arrimaha samafalka gobolka Bay Aadan Xasan Maxamed oo hiri tababarka ayaa sheegay intii muhiim ay tahay in xafiisyada dowladda iyo bulshada si siman ka adeegaan sidoo kalena wali kale uu soo xusay in ku qaybgalyaalka fariimaha bulshada intii kala diirsiyanka
inay awood in wal dhatan oo la fahmo adeegyada bulshada oo dhan balankaasta inay leen simeyni access iyo awood iyo yacni isin deeri kortaan inay lanka isu fahmo for example xafiiska limbaahda inay la deeri kar adeegga limbaahda inay la helo karo inay walaas dhan isin fahamtaan ba yaa ciwaanka daarinyi iyo tababarkaba marka iyadan in farax galiyaas inay SASMO oo ka barani tababarada noocan oo kale ma imalayeen kiisa dadmiya meelo say ana sa furayo oo qayb galawlanay cajumaa dawladda ka cajumaa dawladdana dhir galiyaas heedo local ka ah inay bulshada qaybasho shal duubag iyadoo feelin wa aragaa wiil ma ilaaleenaha kootadii bilaantan ilaaleen gabdho iyo wiilal iyo ba aragaa inay si li wada simanaado in xuqta si sax ah dad dhan wada deerta haddana lagu faa'iideysan dawladda dhir galiyaas hay'adda SASMO-na way lan hayaana garabkiina ana wali dawladda iyo hay'ado kale ku baahataagna walsiin ku caawiye walsiin ku shaqeeye bulshada adeeg hufan asan u wadaagna siin ka mahadnagaan way rajay shirka iyo tababarka inay marka si sax ah lagu faa'iideysado maalmin tababaran in tababar heer sare iyo biyaan iyo tababarka biyaahayta marka inay may faday siigna safay lagu faa'iida wala iska soo ay taagna dadka meel reer reer koonfur galbeed ma su'aal badan walaalay walaal la fahmo way su'aal weydii tababaraha meelumay hayta leer iyo la fahamsiin marka tababarka meel la ku shal hooyada marka iyadaan dhir galiyaan kulamada noocan oo kale ah iyo tababarada ma in rajaynaha in badagna la ziyadiyo wali la kula shaqeeyo corona oo kula shaqeeyno ka dowlad ahaan marka iyada nin farax galiyaasa kulanka noocan oo kale ah inay mar ila mi isid la qabada bulshada adeegi iyo walaa in baahnaayagna la erra access aan latin deeri kortaan in ku fadhaytan meel almeel wal galaan unusin ku caawiyaan uni galabkin unusin fahamsiyaan xafiisyada dawladda lan kasta un furuñi laakiin dadka la fadaa inaysan isla fahmin